Abatesalonika eyokubiri esura 2. Kakana aboluganda twagala okubategeeza ebikwata ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo era nga bwe tulikuŋŋaanira waali. Tubeegayirira muleme kusagaasagana mangu mu birowoozo byammwe wadde okweraliikirira nga mutegeezebwa nti olunaku lwa Mukama lutuuse. Ekyo ne bwe kibategeezebwa omulanzi oba mu lugambo wadde mu bbaluwa egambibwa nti ffe twagiwandiika.
Temukkirizanga muntu n'omu kubabuzaabuza, kubanga olunaku olwo terulituuka ng'okujeemera Katonda tekunnabaawo. Era omuntu omwonoonyi ow'okuzikirira alimala kulabika, aliwakanya era alyegulumiza ku buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, era alituukira ddala ne kukutuula mu ssinzizo lya Katonda nga ye yennyini yeeyita Katonda.
Temujjukira nti ebyo nabibategeeza bwe nali nkyali nammwe? Era mumanyi ekimuziyiza okulabika okutuusa ekiseera kye lwe kirituuka alyoka alabike. Obujeemu weebuli bukolera mu kyama, kyokka oyo abuziyiza ajja kubuziyiza okutuusa lw'aliggibwawo. Olwo omujeemu oyo alirabika, Mukama Yesu waffe n'alyoka amutta n'omukka ogw'omukamwa ke era n'amuzikiriza n'ekitiibwa kye kyaliggiramu. Omubi oyo aleetebwa Sitaani, alijja n'akola n'amaanyi mangi ebyamagero ebya buli ngeri n'ebyewuunya ebyobulimba, era alikozesa buli kibi ekiyinza okukyamya abo ab'okuzikirira kubanga baagaana amazima agandi balokodde. Katonda kyava abaleka okubuzaabuzibwa bakkirize ebyobulimba, abo bonna abatakkiriza amazima balyoke basingibwe omusango kubanga baasanyukira ekibi.
Abooluganda abaagalwa ba Mukama waffe, tuteekwa okwebaza Katonda bulijjo ku lwammwe, kubanga Katonda yabalonda mube ababereberye mu kulokolebwa olw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, abafuula abantu ba Katonda abatukuvu olw'okukkiriza amazima. Yabayitira mu mawulire amalungi ge twabategeeza, mulyoke mugabane ku kitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo.
N'olwekyo abooluganda mube banywevu, munywerere ku ebyo eby'amazima bye twabayigiriza mu bigambo oba mu bbaluwa yaffe. Kale Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe yatwagala era olw'ekisa kye n'atuwa essanyu eritaggwaawo n'essuubi eddungi, abagumye emitima era abawa amaanyi mu birungi byonna bye mukola ne bye muwogera.